Yosefu yari azi neza yuko Uwiteka amufitiye imigambi y'umwihariko.
Ubwo muzi mwese ko Imana ibafitiye imigambi myiza. Uwiteka dufitiye imigambi myiza.
Ikigenderwa cyacu muri ubu bugingo ni ukumenya yuko Uwiteka adufitiye imigambi kandi atajya yivuguruza. Tugombe kumenya yuko yaje muri iyi si akamena amaraso ye kugira ngo ibyaha byacu bihanagurwe. Niba tutemera rero ko ibi ari ukuri, ubwo nta kuntu tuzagira ubumwe n'Uwiteka ndetse nta no kubabarirwa kwabaho. Ye n'ubugingo butazashira ntabwo tuzabubona pe. Ngaho rero nimuhindure tujye ku gishushanyo cya gatandatu. Bene se ba Yosefu bareberaga amatungo ya se. Hari ku cyanda baragisha bajya gushaka ubwatsi n'amazi. Hanyuma umunsi umwe Yakobo abwira umwana we Yosefu ati genda ujye gusura bene so uzumbwire uko bameze. Byatwaye Yosefu igihe kirekire kugira ngo agere kuri bene se. Nuko atangiye kugera hafi ya bene se barashishoza bateka yuko ari Yosefu kubera yuko yenda ari ikoti yari yambaye ryose yari yamuhaye. Bene se bari bakimufitiye uburakari ndetse bakimufitiye n'ishyari. Nuko baravuga bati reka tumwice tumujugunye muri kimwe muri ibi byobo. Bati nuko namara gupfa tugende tubwire data yuko yariwe n'inyamaswa. Rawubeni umwe muri bene se ntago yigeze abikunda pe, ntiyifuzaga yuko bica mwene se. Nuko Yosefu ahageze baramufata bamukuramo ikote rye bamujugunya mu cyobo. Nuko baricara batangira gufungura ifunguro yari yabagemuri. Nuko uwo mwanya haza abacuruzi bene se wa Yosefu biyemeza yuko bagomba kumugurisha. Nuko bamaze kwemeranya igiciro baramugurisha abacuruzi bamutwara muri Egiputa. Nuko bene se bamaze kumugurisha bafata rya kote rye barishyira mu maraso y'ihene hanyuma barishyira se. Nuko beretse ise ikote we abona yuko inyamaswa arizo zamwishe. Nuko Yakobo amaze kumva iyo nkuru agira agahinda igihe kirekire ariko ntabwo yigeze abona umuhumuriza.